turumva aho kwicwa n'inzara twakwicwa n'isasu kuko umwana y'inzara umuriye ararambarara akaryama ukumva agahinda karakwije ariko inzara
ni impunzi z'abanyekongo zimaze imyaka isaga 20 mu nkambi ya Kiziba iherereye mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba ziravuga kuko iminsi igenda iba myinshi ari nako imibereho yazo irushaho kugenda isinzikara kuri izi mpamvu
mfite abana babiri nanjye wa gatatu ubu ndi gufata 172,000 nabifata ku bwanjye nka buri kintu nakora nta muceri urimo nta kawunga nta bishyimbo nta mavuta n'iyo fu iyo nyiguze imara ibyumweru bibiri umutekano we turabufite ariko umutekano w'igifu ntawo
impunzi ku munsi agenewe kurya amafaranga 190 y'amanyarwanda wareba kuri statistike y'isi uko abandi bantu babayeho byibura bari hejuru y'umurongo utukura barya amafaranga amadolari 2 abari munsi bakarya idolari 1 twebwe tugeze ku rwego rwo kurya 0.2
ifunguro rya mu gitondo riri gutwara amafaranga angana na 95 nimugoroba ukarya amafaranga angana na 95 ese 95 y'amafaranga y'u Rwanda yagura iki gituma urya n'indazi ntago wayigura arimo mu by'ukuri aya mafaranga bari kuduha ntago ari kugeza ku cyumweru ngo agisoze umuntu akirya nanone ibyerekeranye n'ubuvuzi abantu ntago bavurwa mu buryo bunoze transferezo ntago zikiboneka ziboneka mu buryo w'umuntu ari hafi gupfa kandi yanagenda ugasanga aguye bitewe n'uko atabonye uburyo avurwa
icyongeyeho kumva bahora bari hasi akiga karangiza ishuri cyo kimwe n'undi mwana w'umunyarwanda ariko baje gutanga akazi ninde bakorana akazi kamwe mu kiganga ugasanga umunyarwanda afata 400,000 impunzi bakamuhereza 20,000 kugeza kuri ubu tuvugana guhera ku mwana mutoya ukageza ku mukecuru arumva ko agomba gutaha
ibibazo birimo imfashanyo yabaye iyanga byo kudahabwa amahirwe yo kubona imirimo kuba nta bundi bw'inyagamburiro bituma batabona icyizere cy'ejo hazaza bavuga ko biri mu bituma bifuza gutaha cyangwa bakimurirwa mu gihugu cya gatatu aho babona amahirwe yo gukora bakibeshaho nyuma y'amabaru w'ijwi ry'Amerika ryaboneye kopi z'impunzi zandikiye Leta y'u Rwanda n'ishami rya Loni ryita ku mpunzi HCR zigaragaza ibibazo zifite by'imibereho zinasaba igisubizo kuri byo hari n'amakuru z'impunzi zivuga ko zumvise yuko bishoboka ko zatuzwa mu Rwanda ni amakuru zitishimiye na gato
ntabwo twaba abanyarwanda ntabwo twaba abanyarwanda turi impunzi z'abakongomani zitegereje umutekano w'ubwira ngo ugaruke dutahe iwacu
nta na rimwe no mu buzima nta na rimwe byigeze binabaho kuva inkambi yagera aha ngaha ngo dukenere gutura u Rwanda ntagihe twigeze twifuza gutura u Rwanda yaba n'abana bavukiye aha ngaha bose nta muntu ukeneye gutura mu Rwanda
n'ubu ngubu dufite amakuru two muri ino nkambi ya Kiziba hagomba kuzakorerwa abantu 950 abandi bose bagashyirwa mu byiciro by'ubudehe tukibaze ubwo budehe bagiye kubukora abanyarwanda ko babafite bashaka kuja muri izo byiciri umukongomani bamushyira mu cyiciri cy'ubudehe ku zihe mpamvu
aya makuru ni nayo yakuriye umwuka mubi bituma leta yikanga igisa nk'imyigaragambyo mu nkambi byatumye inzego z'umutekano kwa mbere w'iki cyumweru zihurura zishaka guta muri yombi abo zikeka ko bihishe inyuma y'ibi byose ariko impunzi zihagarara naho
dufite sitasiyo ya polisi iri mu nkambi hari sitasiyo ya polisi iri ku Kibuye hari sitasiyo ya polisi iri ku Karere ariko haza umupolisi uhagarariye intara ku kantu gatoya tutamenya ukavuye amakuru y'impuha tugiye gukurikirana amakuru hafi dusanga bari baje bafite abantu bamwe bagomba gushimutwa muri komite bakaja gufungwa muri make n'ubuzima dufite hano n'umutekano muke urimo
guhaguruka kw'izi impunzi zivuga ko zabitewe n'uko no mu myaka yashize hari ubwo abayobozi bazo ku rwego rw'inkambi bagiye bafungwa bazira ubusa kandi ko no kuganira hagati yabo ku bibazo byabo ubwabo basa nk'abatabyemerewe igihe cyose hari ababigerageje bagiye babizira ari nayo mpamvu kuri iyi nshuro bahagaze bahangana na polisi kugeza isubiyeho nta n'umwitwaye ariko ntibarashyira umutima hamwe kuko isaha n'isaha bamwe muri bo bashobora gufungwa bwana Patrick Bimenyimana wayoboye iyi nkambi avuga ko nawe yigeze gufungwa azira kuvuganira abo yari ayoboye
kuba narafunzwe nuko twe turi kuvugira impunzi n'uyu wasimbuye ejo bari bamutwaye nuko ari impunzi zavuze ati umuntu wacu ari kujya he umuntu wacu ari kujya he babona ko byagaragaye babura n'ubusobanuro baramwihorera ariko n'uyu munsi haba mu ijoro haba ku manywa bashobora kumutwara bashobora kuvuga ngo bafite n'inama ahantu runaka ari mu mujyi ku Kibuye cyangwa se n'ahandi ukabona umuntu baramutwaye mbese turi ahantu sinzi niba twavuga ko turi kuzimu cyangwa se ko turi ku isi ni ibintu bikomeye twabuze icyo turi cyo twabuze agaciro twabuze umuntu uduha agaciro ka kimuntu ntako duheruka nta nako tugera ku buryo cy'umuntu afatwa nk'inyamaswa cyangwa se kimuntu kitafite ikibari
kubwira ibibazo by'uruhuri bwana Mbangutse Mawumbiriwe uyobora inkambi ya Kiziba avuga ko buri munsi hari imiryango imusaba kubashakira uburyo bwo gutaha bagasubira mu gihugu cyabo nubwo bavuga ko bazi ko kitaratekana
kuva ukwezi kwa mbere kwatangira kuva nka tariki 10 nta munsi ujya wira nta kiri mu miryango ibiri ivuga ko ikeneye gutaha hari n'abo biba ngombwa ugafata icyemezo ugashaka n'ahantu umwindikishiriza wenda nina mirongo y'ibishyimbo kugira ngo abone icyo yahaha uwo munsi kugira ngo ubone akuva mu maso naho ubundi ni ikibazo gikomeye, benshi bakeneye gutaha kubera iki kibazo cy'inzara cyane, bararambiwe cyane.
Ntiturabasha kuvugana na Minisiteri ishinzwe ibiza n'ibibazo by'impunzi kuri izi ngingo, kuri uyu wa kane muri iyi Minisiteri izagira icyo ibivugaho. Tukazabigarukaho mu makuru yacu ataha. Claude Ganza, Munyamagana, i Karongi mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.